Amen. Amen.
G Blaze.
Amen. Amen.
Now real.
Amen.
IMB.
Yeah. Amen.
Yeah.
Amen.
Ndoto ni ndoto ikionekana, ila ndoto za kitoto ni ndoto hazina maana. Epuka msoto, fanya cha maana, maisha kama joto mtoko ni kukazana. Siwafate watu, watu wanachosha, wengi wanakiri madiro takupotosha. Fanya ya akili kwa siri bila kuchoka, huku ukiamini kwa hili Mungu anatosha. Wapendi mpate elimu, wapendi ni elimike, wanapenda nipate tabu, kifupi ni anga ike. Nipate shida, nipate, nshite mshike, nipotee nile wida na pesa nisizishike. Mambo yende kombo, bali nisifike, nishindwe kupata mchongo ni kiki ili nisikike. Kwa bali za uongo majina mabaya nite, nichekwe na watoto wadogo wa kiume mpaka wa kike. Sitosahau ni wapi nilipotoka, hasira ni nyingi nikitembea mimi nafoka. Sitosahau baba mzazi aliponitoka, kipindi siku msingi na seko naiona nyota. Nafanya kazi one day yes, najituma kwa bidii wala sichoki kuinvest. Swaga kali ndo kwanza na impress, si force CV, si force kuwa the best. Ningependa nipendeze, niwe bling bling, niwe poa, niwe surplus, clean clean. Nipige wangu mziki nifike blue clean, akisha nikumbukwe kama
I'ma be the best friend. Kiranzi, hele lina ime pia fika kiranzi. Hele like titus back, kiranzi. Titus like mono wepi, kiranzi. Hele like mina wepi, kiranzi. Hele like tine me, kiranzi. Hele like pina wepi, kiranzi. Hele like itine ne, kiranzi.
Mtu uzima dawa, wengine dawa bandia. Nawezo kawa mdogo lakini akili mia. Nawezo kawa mkubwa na bado katania. Kuhitwa mtu mzima imanishu na akili mia. Na mshukuru Mungu neno lake ndio dila. Kani ondolea machungu, kani fanya nswe na sila. Kwake ni kama ndugu, Mungu hana ukabila. Mungu naye muabudu ni Mungu wako pia. Nikiwaza na kaza ili nifanikiwe, kama sauti na paza kwa Mungu nibarikiwe. Nisije nkashangaza, nataka niheshimiwe. Kama klasi nswe kilaza, mabiungu nipigwe mie. Wengu anaudisi mashi yao nifiche kesho. Mungu nipe peace every day nione kesho. Nifanye wangu mziki uwe so special, nipate marafiki mziki.
I'ma be the sense me, kiranzi. Hele lina ime pia fika kiranzi. Hele like titus black, kiranzi. Titus like mono wepi, kiranzi. Hele like mina wepi, kiranzi. Hele like tine me, kiranzi. Hele like pine wepi, kiranzi. Hele like itine ne, kiranzi. I'ma be la vina zobe, kiranzi. Hele like bine no ni kianzi. Hele like bine wobi kianzi. Hele like dime tope pianzi. Hele like bine obi pianzi. Hele like tini so disi anzi. Hele like bine obi pianzi. Hele like dini nobi pianzi.